Sɛmbrɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɛyɛ musomfo akwaefo ne ne mbɛkye asɛm yi. Asɛm yi ɛma ahotɔ, asɛm yi ma nidasoɔ, asɛm yi ɛma nkwa. Ɛtu yɛ bo ɛna wapɛsɛpɛsɛ Bible mu na yɛakyerɛ wo nkwagyesɛm no. Adɔfoɔ, Dibia meka sɛ nnipa mmienu nnipa ɛwɔ da mmienu ɛwɔ asase wei so dibia sɛ adeɛ bɛkyi obiara. Nnura ne ndɛ ebia na ɛkyena amba nti bɛka sɛ nnura ndɛ ne ɛkyena. Sɛ nnura twam nnɛ aba a ne ɛkyena no ɛyɛ w'ani da soɔ. Ɛno nti sɛ wɔ biribi yɛ a ɛndɛ ɛna ɛsɛ woyɛ. Ɛdede biara na ɛde biribi a ɛmfa no sɛ onyame adom yɛn yesterday, today and tomorrow. But tomorrow may never come. Pia na ɔkyena ama mɛto. Nti sɛ nda bɛto yi wɔ biribi a ɛsɛ woyɛ a ɛsɛ wopɛn ra de susu ɛkyira kwan. Sɛ wo mfa Kristo sɛ ɔkra agye nkwa a Yesu Kristo ayɛ krado bane sɛ ma a wasoa nde so abrɛ na wɔkɔmmuro no ɔmmra no ma ɔma ahome wafa Kristo sɛ ɔkra agye nkwa sa te nkwa sɛ mebi na ɛhyɛ wo kuran na wotumi atena ase ama wrade Yesu Kristo. Ɛyɛ makoma so adeɛ sɛ yɛn nyinara sɛ Kristo ba a yɛnkɔɔ sɛ yie mu ne mmom no wakɔtena wrade Yesu Kristo nsɛ nifa. Ɛmehyira wo mɛsrɛ sɛ bɛfrɛ obi bia ɔbɛn ɔno waasɛ wɔ sɛ nkwasɛm nkwasɛm wɔ ɛfiri Life and Media Ministry hɔ ɛne ɛba wo nkyɛn ɛmmɔ mpae. Ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mpaabɔtiefoɔ agya metwa yɛn nakra nyinaa ba obia ne waaba w'anim akɔkora berɛ a wɔnhyira no berɛ a yɛwɔ anim nhyira yɛ adesoa ne ɔhaw biara firi wo mma so. Sɛ woma yare a wo na wo sɛ mbɔgyam yare, wo na wo sɛ honam yare, wo na wo sɛ ntirim yare, wo na wo sɛ nnompe mu yare, na wo na wo sɛ kaseɛ mu yare. Fa wo sa ka wo mma no sɛ yare ahoma mpiam na m'ani Awurade wo mma da wo ase sɛ wokyie yɛ n'anɔpa yi Awurade Yesu Kristo din mu ana mebɔ mpae. Ne yɛkasa fa authority to do the work ɛnti yɛhu sɛ Awurade Yesu Kristo ɔka Mateo ti du no yi mu baako a ɔma nasuafoɔ no tumi ɛdɛn na ɔma ɔmo tumi te tumi bɛ na ɔde maa ɔmo ɔtumi sɛ ɔmofa nyɛ akokosɛm di anaa na mmom no ɔma wɔn tumi a wɔde bɛdi ahomane so tumi ahomane a wɔha nnipa yareɛ a yareɛ akɔyɛ adesoa de kɔdanda ha nnipa. Ɛnɛ a wokyie me yi menim sɛ sɛ wogye no Awurade Yesu Kristo di a yarewa ahomane tumi mpanyinnie adama ne honhom a ne yarewa nketenkete biara a ɛnnua no aduro ɛha w'adwene no sɛ wogye ne di a bɔ mpa yɛ ma wo sɛ Awurade yine nyinaa mfiri wo so na de wo ho amen. Yɛhu sɛ saa tumi na ɔde maa wɔ mo no wamfa nkɔmmɔ ahɔhoɔ bi a ɔno abɔntene mu wɔn a wɔtena Awurade Yesu Kristo nna ase na ɔde saa tumi no yɛde ɛde maa wɔn wonya berɛ ma Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ wɔn mfie bɛyɛ mmiɛnsa paa nti kyerɛ sɛ ampa soro ne asase tumi no nyinaa yɛde ama no ɔde ama no ɔno yɛ ne deɛ a ɛntimi so mede ma mo na mema mo tumi sɛ am giving authority akɔɛ sɛ yɛwɔ adwuma mu na obi bansɛ ne ɛbɛkyerɛ check no director no ɛne bi a manager accountant ɛna CEO director wɔ hɔ no ɔde bɛtrɛ a yɛhia biribi ɔba a ɔtarize ɔde ba na ɛfɛ de CEO no a approve but Awurade Yesu Kristo deɛ he is the first and the last ɔne ne fiti ase ne wieɛ ɔ sɛ mommra saa bɛ mɔba a momma sɛ ɛdamfufuɔ bi o momma sɛ bi a ɛyi o momma sɛ nkoa bi o mmoba sɛ menam fufuɔ no me nuanom ne mo mede adwuma hyɛ mo nsa ɛndɛ mofiri sɛ da biara motie mu na ɛde adwuma hyɛ mo nsa sɛ monkɔ na monkɔyɛ na timi nam de ama mo no ɛbɛgye ne mpa firi ɔhaw ne atete biara mu
nti ndɛ yɛhu sɛ berɛ a wɔfrɛ wɔn no tumi odema wo no I say he gave them power over unclean spirit sa tumi odema wo no wa delegate among as an authority. So Jesus wasn't giving them their own power, he was letting them to operate in his name. Jesus Christ one fa tumi na ma wo so won awo tumi o nemu mo no wo beye juma already Jesus Christ juma okoye no wo si hunade Jesus Christ odin mu enu nti show say sa won money tumi a wo di enipa nya no fiko na bi jimi di se wo kan di die mu na wo tua na mo already Jesus Christ odin mu na obo sampa ya ebeye juma obetimi akasa akire mbe posse titu obetitu eni ti no o si wa ma etumi a buti to amone tumi a de besan yarwa o tumi ni ye tumi aye tumi asofu ni tumi akti se dia tumi ya odia obi ni bibi ya wa sori no tumi bo mpa ye ba kumi enu bia unim dia da ko fa na ni so ba be gina wo wo ya me yim eh asa tumi ni odia na se wo preti ewo in the name of Jesus. Now we say you have your own power. You have another way to get that power to operate. And let me tell you, say there's going to be a time when you be guasi. Many are with me. And you can just say, "Ena meneo eken." Anything. I say it's na. You know the excuse na si. Say, say 2 minutes so. I say me chiso adeke to be wasi. The enemy has no legal right to stay where this authority is decreed. Say, Yesu na si ye. Aye timi ye tinti woni na si. Na ya ye suti ya manu. Na odi sa tu minu dumi ya ya. Me kando kratch ra wuse. Sa tu minu. Oh, obon sam en timi en jina. O ni wo se yebo Yesu di yobe jina ho. Esa se Yesu di munu. Amoni jina bre wansi. Timi bre jina wansi. Kote jo jina ya deni. Akoto anina pemuka se radi iskisu oni evradi eniti tatu mino ah Jesu kiso de mai no it's not our own power na yaton oh se ene eto tu mino se odi we se be ma bom pa yam they be we shouldn't do that odi amaye kwa yesia fanche kwa oh they say when it touches the heart of that people say ani pano say kan wa koma. Ah, sampa, radi iskisu, enam, nibuo ni iswa yewe ama na mibe, dan radi iskisu asia, akwenja oho, wote ase, and then, empire yebo aswa demu, ya category no, categories, ya Abraham empire oho, ya Isaac empire oho, ya Jacob empire oho, na yewo, achiche mbebre, but, mejina radi iskisu, tumisu se, and no every Abraham Yakopon or Isaac in Yakopon, Yakop Yami, one or the one who two on Yakopon, so no one 2 minutes and holding Nabasano. That's what telling that is Christian Nasi. Now who yante, who yan and titty enemy. Now only 9 90 when you bread, we need to have time for God. You see, in your bread, Emma in Raddy. That's a in a bread no be bread, waiting to see a war, a babble. Timo odema wono for a purpose to cast them out and to heal all kinds of sicknesses. Jesus gave them power to deal with 2 things: spiritual oppression, cast out demons, and money o di nipa su nya, and money o ha nipa, and money ha nipa. Some money no. Where is Jesus? My to me say, here they into on anko, human suffering, heal sickness. Yariye adosun, yariye oh. And then we are Yakasai so say free as you free and radius Christianimo. So we GDA, and I said, we just one mea. When you say radius Christo, we are in Iden. If we are operating in the name of Jesus, yam for young Casay 2 minutes and a Eden, a diagema, the more radius Christo 2 minutes and a diagema. The sir and Sabbath, or see, the gospel is both good news and good works. And Sampano, a yasam papa. And I hear in my papa's way then, ADHD. Jesus Christ, Jesus cares about our spirit and our body. Jesus Christ, or dreaming, and you who might tell you, or dreaming home, or dreaming home, any new period, or dreaming home. ti se beya yen betimi ama rade Yesu Kristo na hindi na o pray na waji wi ase nyina no o de akọ heaven no betimi aye adwuma sho nyakopon ni nyam amen
se umfa rade Yesu se okra na waje nkwa ende me kamfo rade Yesu Kristo ma yo normal na ese ne pe nyina ehu ne pe nyina aye bone bone so na kutia ho na rade Yesu Kristo ba bewu ewo asenia no so ebe chair bone ka na bibiara obo rade Yesu Kristo di bo banya nkwa ene ntino ene ebra utie mi sa umfa Kristo okra je nkwa se rade Yesu ampa ditun se mi odi bone ni fanfon so bi ache mi na ne fa se mi kra ache nkwa to nyina ma betra mi mu na abade me di mentra se ma ntra se wo mea mi pem na mentra se wo wo pem na kra mi ni me busu nyina ra abade frende ko ma bra bo si e shira mi Bible se obo sa mpa ye ya enije besi ewa soro. Ya minishura o. Sa obo sa mpa ye we. Afa kriye se o kraji mkwa. Watu nsa se ometina wa brabo. Nise nisayo ntino. Pajinu ufie fo inana. Se obo sa mpa ye we. Afa kriye se o kraji mkwa. Ufri sabe kubemu si saye fufro ewa sitenu wa brabo mu. Na obo ye nshira eni wasifu inana. Yako po nshirao, se ene wode huna maa rade Yesu Kristo. Na mse so, upie na hini ya Musa Abria, onyo iraba. Amen. E mso mfu akwa Hayford, ena mdi asemi, ena Lifeway Media Ministry so, ena mdi bro. Na, mseli phone number ni 0244-86-9499. E mkwa sem. Let me show. Bye-bye.